kaya sila leli Ne malaiko asisebenzi Isihlobo zethu lolusuka simbonanga Nkosi sisule zinyembezi Siyatizefu kujabulo kwesikhashana Ingakusithola matshwaleni Yalibaleka konke uma sisonke Sijabule, sijabule 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 Yalibaleka konke
Woza na, woza, woza Sosebele, woza
So we rejoice Skip on my left as my sister Which one is this one? Llego un cielo chévere Ilumina en gringa Echo el La punta de la cola Me sin ya ser Se poliza Ama neva poliza Se me sale mi la Ama se saca
Yalibaleka konke uma sisonke Sijabule, sijabule Yalibaleka konke uma sisonke Sijabule, sijabule Yalibaleka konke uma sisonke Sijabule Sijabule, yalibaleka konke uma sisonke Sijabule, sijabule, yalibaleka konke
Woza na, woza, woza na
Sosebele,
woza na, woza, woza na
Nyana masi jabule sibe happy sicelusi semakhaya silaleli nemalayiko asisebenzi isihlobo zethu lolusuka silbonanga Nkosi sisule izinyembezi Siyatizefu kujabulo kwesikhashana Ingakusithola matshwaleni